Dano si wawa wawa Siriki
ya
wawa Ongbe File Fumwa ni chapi Atakwe Fumwa ni nochi Elekwe Fumwa ni chapi Atakwe Fumwa ni nochi Fumwa ni nochi Elekwe Sati Fumwa ni chapi Ebo Chapi Atakwe Everyone in our dreams, who want in our dreams? Electric, who want in Jabri? Like a dress. Everyone in our dreams, who's moving? Electric, touch it.
Everyone in our dreams.